okutondewa kweseno egeka ya kibalo kyedunda design yebirabwako byamba buye tulabo omulimu gwe abimanya okuva ku kyasooka okutuusa ku kisemba byonna bimanyi Yesu byonna bimanyi tewali kyakolebwa awataliye awataliye byonna tebyatondebwa byonna 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 bimanyi mukama byonna bimanyi Yesu byonna bimanyi tata byonna bimanyi byonna 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 bimanyi byonna bimanyi Yesu byonna bimanyi tata byonna bimanyi abimanyi Yesu abimanyi
okumanya bimanyi byonna buli kimu okubaawo yayogera kigambo nagamba ettaka fulumye ensigo w'omusiza asige yamanya buli omu nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo lubuto lwa maama wo nga tonnabaamu yakimanya muliba nga tebanakuyita linnya yakuyita erinnya era yakumanya byonna bimanyi byonna bimanyi Yesu abimanyi
byonna 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 bimanyi mukama byonna bimanyi Yesu byonna bimanyi tata byonna bimanyi byonna 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 bimanyi mukama byonna bimanyi Yesu byonna bimanyi tata byonna bimanyi abimanyi wabuwali taina nsalo wakugirwa koba taina watatuka yatawale kulunesi alingono Yesu chichicha tamanyi alingono Yesu chichicha tamanyi
obanga tonnasaba ekyo kyewetaaga kimanyi asanyusa nyoze Yesu talimu ababirabira ne ku luuyi lwaffe era tatuganya kwerabira mwoyo omutukuvu yamutu omubeezi yatujukiza byonna mu Kristo Yesu amanyi gaffe abimanyi Yesu abimanyi yawe
abimanyi okutondewa kweseno egeka ya kibalo kyedunda disayini yebirabwako byamba buye tulabe omulimu gwe abimanyi okuva ku kyasooka okutuusa ku kisemba byonna bimanyi byonna bimanyi disayini yebirabwako byamba buye tulabe awataliye byonna tebyatondebwa byonna 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 bimanyi byonna bimanyi mukama byonna bimanyi Yesu bimanyi yuna bitata yuna bimanyi yuna bimanyi.